zmusicafrica.com.
Lusaka Music.
Namosta, you are the number one producer.
Samswagi twa yake amirangi. Ivo foko na ifuma mujimpangi. Yami has big boy. Nada monster uchazi. Let's go, yeah.
Yuma muka binja pisange. Yuma muka binja ringange. Owe ova tata.
Uno nyange wai wai wai.
Wakwetu wose wanja korona wo. Bari na zinzi woza wo. They've made it.
Uno nyange wai wai wai.
Yami natulo kangwa wa mona ako. Kangwa sawara ako. I need your presence. Kanka wa mini kutwesha wani. I need your financial support. Financial support. I need your financial support. I need your financial support. Financial support.
Let's.
I need your financial support.
Weka vya ucha mingu na shote la jikisu. Vyumba vya sevingwa linga vya po vya ubisu. Vanga kolona wa mwane wose vakuzata. Unonyi ya mikisu kwa uchu kushikwata. Viki kongwa kolomba nga metata ungu kisu. Lekulute na makumbi na mina wakali yoyele. Nga kutonda nguli yoyele halwami. Kulute na makumbi nguka yoye sevisei. Vanga kolona wa wana kwendela mvaka. Unonyi ya mivyose nove kuhimo na kweka. Vanga kolona wa wana tange jishikola. Unonyi kuli ya mivyose nove kula.
Mamuka binja ringange.
Yeah,
yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, financial support. I need your financial support. I need your financial support. Financial support.
Let's.
I need your financial support.
I am thinking when I'm with you. Yami has been
support.
Let's.
I need your financial support.
Weka vya ucha mingu wa kutondeka support. Mafuresha kuli yami anakweza very hot. Wanga korona wa na mpati na wana. Unonyi kuli yami vyose na wewe ya kumona. Bishipamo yami manguso kela yoshina. Kweze kakulomba chaka mwana koka mwana. Kalunga wa keke na likoji. Na mweze kakulomba ungu hunde wa masoji. Wizdi laibizo wana seme kona vana. Na yami nangulomba paka nangu kava wana. Ka unonyi wa ikuli yami vya kukula. Let's go, yeah.
Yumi muka binja pisange.
Bingo pisa
mba yae. Yumi muka binja ringange.
Bingo alinga.
Uwe ova tata.
Unange wae wae.
Mbuna lombo ka.
Wakwe tuwose wanja korona wo. Bali na zinzi oza wo. They've made it.
Unange wae wae wae.
Yami na tulo kangwa wa mona ako. Kangwa sawara ako. I need your presence. Kanka wa mini kutwesha wani. I need your financial support. Financial support. I need your financial support. I need your financial support. Financial support. I need your financial support. Support. I need your financial support.
It's the number one producer on this one. Oh yeah, I like it.
Nala Javeti Kahampa, the manager, Mbunge. Yo, Stizongwa Kumono.
ZmusicAfrica.com.
Sonzi, Tonji, with D1, aka Sharpshooter. Bita the Prince, Zirilo Mangala. Simo Bank, Simo China. Kulu Yakungwa Mimono. Laibizo, see ya.